pantuga. Hello mzala, kelongi lalele akukona. Hello mzala, kelongi lalele akukona. Wishayele ngoma, witinele ngoma, wishayele ngoma wena. Wishayele ngoma, witinele ngoma, wishayele wena. Sonke masdagiwe, sonke masbuzile, tethanda le ngoma. Shukumisa umzimba, ngizwa amathambo ethembela. Ngiyaphela, phela wiphinde ngiyathenga. Phela wishaye mo, phela wishaye tho. Sothenga itomperinyon, bangashaya tho. Siyathanda le ngoma, wishayele ngoma, witinele ngoma, wishayele ngoma wena. Wishayele ngoma, witinele ngoma, wishayele ngoma wena. Wishayele ngoma, witinele ngoma, wishayele ngoma wena. Wishayele ngoma, witinele ngoma, wishayele ngoma wena.
Hello, Wemzala, kelongi lalele.